umwanzuro w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga kuri ibyo birego byombi watangajwe mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba kuri wa gatandatu ku masaha hano mu karere, bitandukanye n'uko byari byifashe mu rukerera rukurikira itangazwa ry'intsinzi y'agateganyo ya Bwana Tshisekedi ubwo abaturage mu mujyi wa Bukavu biraraga mu mihanda mu rwego rwo kugaragaza ibyishimo byabo. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ho wabonaga ko ubuzima ari ubusanzwe, bamwe bajya mu nsengero abandi bavayo. Icyakora kuri ijwi rya Amerika yaganiriye nabo ntibabuze kutugaragariza akanyamuneza batewe n'icyo cyemezo. Tuzi ibyishimo cyane kandi turashima rwose kubona bemeje ko Tshisekedi yatsinze. Icy'ingenzi rero ubu twasaba ni uko iyi guverinoma igiye kujyaho yakora mu buryo buboneye. Biriya byose twahoraga twifuza tukabibona kandi mu mahoro. Kuri twe icya mbere navuga ni uko twishimiye ko nta kavuyo n'imvururu n'ibyagiye bikurikira amatora yo mu bihe byashize. Icyo nakongeraho ni uko dukwiye gushishoza tukareba icyo abo bose batowe bazatumarira, kuko rwose dukeneye kubaka igihugu cyacu Kongo nayo ikamera nka biriya bihugu bindi duturanye nk'u Rwanda, Tanzania n'ibihugu bidafite ubukungu nk'ubwacu ariko biratera imbere. Bamwe muri abo baturage kandi baranatunga agatoki ubutegetsi bwahise kuko buba bwaragiye burangwa no gusahura igihugu, bagasaba rero ubushya kugaruza uwo mutungo wose ugakoreshwa mu nyungu z'abaturage. Abantu bibye umutungo wa Kongo ni benshi. Icya mbere rero akwiye kubanza gufata iyo mitungo yose bibye abigaruze bijye mu isanduku ya Leta. Urareba ugasanga bashinze ibigo by'ubucuruzi hirya no hino mu mijyi, ibyo akaba aricyo bakomeje gusahuriramo umutungo w'igihugu kuva mu myaka 16 ishize. Ibyo byose rero byakabaye bifasha igihugu bikazana impinduka. Ku rundi ruhande ariko hakaba n'abasaba ko yabo Tshisekedi ndetse n'abandi bose bakwishyira hamwe bagashyira hasi ibyo guhangana ku nyungu z'igihugu n'abaturage.
Nous avons besoin que tous les opposants se mettent ensemble.
Icyo twifuza ni uko abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyira hamwe, yewe no muri bariya bari bayoboye siko bose ari babi. Nabo rero niba bazane bahurize hamwe bubake igihugu, ntabwo twakabaye dusubira muri ya myaka aho abahanganye n'ubutegetsi basubiranamo cyangwa se ngo bahugire mu guhangana n'ubutegetsi gusa, kuko Kongo ifite abantu bafite icyerekezo ndetse ifite abaturage dushishikajwe no gukora. Niyo mpamvu rero abo bose biyumva mu buyobozi bashyira hamwe bakatubera abayobozi b'umucyo. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwemeje Bwana Felix Tshisekedi nk'uwatowe mu buryo budasubirwaho mu gihe akomeje kugaragara ukutavuga rumwe ku byavuye muri aya matora, haba mu gihugu imbere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Uretse umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo SADC washimiye Bwana Tshisekedi binyuze ku rubuga rwa Twitter, ukanasaba abandi bafatanyabikorwa kumushyigikira we na Leta ye, ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga byo bikomeje kwifata. Nk'uko bikubiye mu ngengabihe yari yashyizwe ahagaragara n'akanama gashinzwe amatora CENI, biteganyijwe ko uyu mukuru w'igihugu mushya azarahirira inshingano ze ku itariki ya 22 z'uku kwezi, ni ukuvuga ku wa kabiri w'icyumweru kije. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo.